kana
niri kancho nammi ko watta duubi an chapande tati ni minen tawa der wuro go jondi lobbere min gol minen gada sakarma fun wala hakkune ami
Mariama oni no inde tire baka no bi leydi Niger no dilloydo warde kay duubi majjun chapande tati ni o debbo mo duubi la soji tati gondude bibbe atimu njeddo fabbini nimbe joddan mu lobbal hakkunde mo bibbe leydi kay
Wodi sukaɓe ala timi jeɗɗo woɓɓe no janga jande modiɓɓe woɓɓe no jaha lokkol nde ni ɓe jippake jande ɓiɓe nangana kam nder golle
baka cannugol nema ngol Mariama wonno waɗa wala hen min kawri e Musa Makeri noddirteɗo abbo o du no ɓi leydi Niger non duuɓi mu nogay e tati ni o du wonana no tafa laɓe wakkati min kawruno e mun abbo o ni fammini min no wonno waɗira ngurdam muɗum
min kadi o ko min tawa min galam ɗon jiya saɗonon fuu nde leydi ni joni miɗo wodi ko watta duuɓi laso e tati min kadi laɓe gaɗanmi miɗo sonna miɗon jetta lamɗum gam jodda lobbal mu gonno miɗon gaɗiɗa e mabɓe
ɓiɓɓe leydi Mali ɓe min kawri e mun to endan kay kolli joddal mu'en lobbal ɗum du batte Allah e dewgal ko no soɗodira enɗam hakkunde ɓiɓɓe leydi kay eɓe Niger
ɗo en wuro mango non ko nimɓe leyɗe ko ɗuuɗi tawa nder maɓɓe haɓɓanni duda rewɓe mallenke nokku non ko nimɓe fuu hawri
hunde no wonde no moƴƴina jonde lobbere hakkunde maɓɓe amma mbaa ko nonda caɗaale heppata ko woni no suuli ɓiɓɓe leydi Niger yaade heɓugol talki
saɗornon komin gonno miɗon jiya ni woni laamu no torranmin dow filla ɗereeji sey min joɓa gam min kana ɓiɓɓe leydi
minen goodi saɗarma gam carte Niger kam min goodi nde ni min gari to kaɓɓiniɓe min kolli carte mo Niger seɓe kia sey min joɓi ujunere
kay o ni kam woni nokkure nde nimɓe ɓuri dillude nadde lemum ɗon waɗi ko ɓiɓɓe gallure kay no noddire weltare leyɗe afrique